Exodus 25.
Kutoka 25.
Verses 8 to verse 9.
Mustari wa 8 hadi wa 9.
He says,
anasema,
have them make a sanctuary for me, and I'll dwell among them.
Kisha amuru watengeneze mahali patakatifu kwa ajili yangu, nami nitakaa miongoni mwao.
Make the tabernacle and all its furnishings exactly like the pattern I will show you.
Tengeneza hema hili na vyombo vyake vyote sawa sawa na kielelezo nitakachokuonesha.
Make it.
Tengeneza.
According to the pattern I will show you.
Sawa sawa na kielelezo nitakachokuonesha.
I want to come and dwell among you.
Ninataka nije nikakae miongoni mwenu.
The Lord wants to come and live among you.
Bwana anataka aje na akakae miongoni mwenu.
Make me a house.
Nitengeneze nyumba.
Says the Lord.
Asema Bwana.